Good afternoon, ladies and gentlemen. On behalf of Deutsche Bahn, welcome on board the Intercity train to Milano via Rosenheim.
Thank you. Nei, det var ikke noe. Det var jo snitt. 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 Det var jo sn